Kwanzi Syria. Yuro kwa streeti Ekaba china Kwanzi day. Producer Nico Bon Vibes
Kwanzi family. Syria mama ya ule komu mara ya boju.
Generation sex is the order of the day in a society. Namkade kumu vuvuka mvuvuka kumu kade. Yeah. Why is prostitution becoming the normal practice? And the world is watching. Just watching.
That's what we come and sing. Do you remember the other days before you dropped out of school? Nakwa in Syria, mama abya kwanzire, chacha na inya kwanzire. Oh no, Syria, sister, suwekai, mumalaya, simulikandu. Oh no, Syria, Syria.
Sibuli winge bigabo bihire moko sihana Sisiri yo kutambuza mbere kiki ya chali mwana muto Akaruka yo some Ebigambia nyo kuna nyo kwento Siba tikati siba zibo kuzara kukomire Wa mulika mulika Ape ingi mbabirora Nobiya nobi nyo kusoma kwa sigara Ebigambo nyide dingi nyo kwa ngamire Bide kami sigeyo Kami siria
Siria mamai Ya ule kubu mara ya uju.
Just a beat.
When I rap, who my say? No match me no quest that's clear. Mungai kakonga masanga ne babim para my spell. Adi ba dance re. Just a beat. The hip hop spell. When I sing a bahamba ko, very sweet girl. Mya rocka pitika ma kabani ko si Syria. Mungai sumbiro kubo ko gatia sta yo kaminia. Mungai tabya move. Mungai sera kuinge salamia. This is Syria. What's my neighbor in the village there? Sukuru nichidia Dadaka siwa kwa chiriru Abi wanano mutima Mamaka tundropo Kabiri na yungula Sisiria Kauri masika wabirikura Chibuke zete shibaba katui uchinese muliki Epele nse kuduwa buda Tunaka sasurifizi Nganeche seba kutebaya Abe jeneti na unisi Ama sikabe nyahuka Nebundi masoro mabarakisi Subeka mbale uniform Esingeta nation socks Wendo kwa sukuru Sisiria uchine mgezi
Suwe sukuru Aba sumiri baba kabia bana Suwe sukuru Sisiria Ayu sumiri yu kabia mundu Wasabia wani Wama ane sukuru Sisiria Omundo yu sumiri yu katungisha updates Atasa Bwane masoka pathi day I'm too busy Wait a moment yeah. Kama kulinda Ebiwe binyawe ya masomile Enda usome Angabia mundu utukube mbele Munga tasomba Na maendo mubu ya ya Hey, hey Sama lele kuna vilwa lisiliku Kayugula ya jala kinga tasoma Sisiria Go back to school Niko ni chinga kuwa
Sisiria
So bright, as long as you got school right, everybody has his own right. Syria, Syria.
Listen to your mama, listen to your papa, your brother, your sister, your uncle. No, no, no.
You age is too young. Go back to school, Syria. You can fit there. No pretty future here. Yeah. Listen to my adipati Syria.
mama. Serious, it's serious, my mama. Go back to school, my mama. No, 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 no. I am not so lazy, I ya.
Mwana wange umaze mune subi ngatiri kwekwe mbadeni na subi ngamanyi wano wofuso muluji mwana wange ononyamba ziba kulimba baba sajano obulabo mwimoroka obesawa ebyo byono subulo byetusako ngosomye